gambo nkwagala ne kinema da byense. Nazo zanzita
chali chikambo chitono nyo echanne mo kwatula okwepo mu mapampiriza nasuna ba mutwala yaliga mtu muluji anyumo kwagala naye akagamba katono kati kanne mo kwatula
Remember where you got it from. www.djericom.com.